wanna yukwa tinze Nyamara wari hafi ndete Ajeza kwirembo
Nuko rero mugenzi wanje Wino dufata nyirize hamwe Twitegure kumusanganira ubwazaza
Nukure ari hafi nshuti yanje itegure Tunganye inzira zawe ujihumbe kumwuka wabazima Kuko muzi umwami wacu azatungura benshi Nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa itegure Nukure ari hafi nshuti yanje itegure Tunganye inzira zawe ujihumbe kumwuka wabazima Kuko muzi umwami wacu azatungura benshi Nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa itegure Ibyindwara z'ibyorezo ziri mu isi Indutaruva yuko hari Abana benshi bicwa n'inzara Ibyo byose ntibyerekana yuko ari hafi Nukuri ari hafi nshuti yanje itegure Tunganye inzira zawe Ujihumbe kumwuka wabazima Kuko muzi umwami wacu azatungura benshi Nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa itegure Nukuri ari hafi nshuti yanje itegure Tunganye inzira zawe